downloadani tikumvera nyimbo zava ngamba pamalawi wanga
dokumari iwe iwe eti mwanaje
priske sinu wadada kukwatira saka kamiza inu wa mama kukwatira saka kamiza hadi ndika jedwa ndi ulugira manazare hadi ndika busa
Kuti nkwatile zibwana ndisiye ngati zikuvuta ndifusilile ne makolo wancha yokwatila kuti zimveke bwachi nekaona nzango mwe hana kwatila tendela dibango kali lolila chifukwa chankazi nukazi ndifiti kazama muchita tusilikali muntu afuti manja mabombake mbali ndeineyo bwanji grupu hadimini ngati ndajabu inosomba zanchiti ninezo kwatila zineyo Sile loka pena mawa, that is okwa tila zine no
Inu wa dada kukwatila saka kamiza Inu wa mama kukwatila saka kamiza Hati ndika jedwa
Ndi ulugira manazare
Hati ndika busa
Ndi ulugira manazare
Ndi kwatila
Oma ni moje edwa
Ndi kwatila
Kuchito pangila magulo siyana siyana kuti mtindikamba Mungafanda dusa, ukusonda dusa Kufundisita kundilongoloza ntawiso seti ndi mange banja Ntima wanu ndotani chisango chanu sichanga palibe ukakamizana Pena timangodeka kukwatira singani yoti mkuma umirizana Tikupangila mawa, antu wazati yaba mungungo na mizana Ndeno ndireke nindikamati ndikwatira inde kumano mojedwa
Inu wa dada kukwatira saka kamiza Inu wa mama kukwatira saka kamiza Hati ndika jedwa
Ndi ulugira manazare
Hati ndika busa
Ndi ulugira manazare
Ine Ndi kwatila
Oma ni mojedwa
Ndi kwatila
Take nisiye nindi one one nisiye nindi patse poti kuona maso wangu nokudeka
inu wa dada kukwatira saka kamiza inu wa mama kukwatira saka kamiza hadi ndika jedwa
ndi ulugira manazare
hadi ndika busa
ndi ulugira manazare
ine ndi kwatila
Malawiwanga.com.